Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba naseNkosini yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela mlaleli weGood News Community Radio Station. uNkulunkulu makabe nawe makakubusisa kwenzele konke okuhle. Ngifundisa umthembu lo okhulumayo. Ngiyafisa namhlanje umlaleli ke sikhulume nje kafishane ngamandla endumiso ngoba indumiso inamandla indumiso. Indumiso inamandla. Ngifisa ke sibheke la izwi likaNkulunkulu encwadini yamahubo isahluko 137 sifune nje amavesi ambalwa bese siyakhuleka namhlanje nje kuhlele enhlizweni yami ke sithi nje kancane ukubuka indaba ekhuluma kakhulu ngendumiso amandla endumiso uthi ke umbhale la incwadi yamahubo 137 ngasemfuleni yaseBhabhele siyafunda ke uvesi number 1 ngasemfuleni yaseBhabhele sahlala khona sakhala lapho sikhumbula isiyoni amahabhu ethu sawaphanyeka eminyeza neni ephakathi kwalo ukuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi sihlabeleleni elinye lamagama asesiyoni uverse number 4 siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na uma ngikhohlwa wena Jerusalema masizikhohlwe isandla sami sobunene ulimi lwami linamathele olwangeni lwami uma ngingakukhumbuli uma ngingaphakamisi iJerusalema phezu kwentokozo yami enkulu khumbula Jehova usuku lweJerusalema ngenxa abantwana bakaIdomi abathi dilizani dilizani kuze kube sesisekelweni salo udakaza seBhabhele wena oya kubhujiswa ubusiwe oya uphindisela kuwe izenzo zakho ozenzayo kithina ubusiwe oyakubamba abancane bakho abaphahlaze edwaleni liphilile izwi lakho liyinkemba esikanhla ngozombili igcobe ulisebenzise ngegama likaJesu Kristu inkosi amen iphutha elikhulu elenziwa abantwana bakaIsrayeli kwaba ukuthatha amahabhu abo bawaphanyeke eminyezaneni bathathe izingubhu zabo baziphanyeke emnyezaneni bathathe ama instrument abo okudumisa bawaphanyeke emnyezaneni lithi izwi likaNkulunkulu la ngesikhathi ababe bathumbile ababe bahlupa becela kubo ukuba bahlabelele elinye lamagama aseSayoni igama lendumiso igama lokubonga uNkulunkulu igama lokudumisa uThixo kuthiwa abanqaba ukudumisa uNkulunkulu bengazi ukuthi amandla endumiso makhulu kangakanani ngoba leli gama elithi indumiso siyakhumbula eBhayibhelini ukuthi ngesikhathi uJakobe ezalelwa abantwana bakhe uLeya kanye noRaheli kutsho wawune competition eyayikhona beconcentrate ekuzaleni omunye nomunye ethengizele amadodana amangaka kuthiwa uLeya wazala waze wafika kunumber 4 uRaheli engakatholi lutho imahlupha lento yaze yadalela ukuthi kube khona isitha esingenelelayo emndenini wabo sobe sichaze lokho lithi ke izwi likaNkulunkulu wathi uma esezele enye ingane yesine waseyiqamba igama wathi igama layo undumiso ngoba wathi sengiza kumdumisa uJehova waqamba igama ingane yakhe ngokuthi igama layo undumiso ngoba wayethi njalo uma ememeza ingane athi ndumiso athi adumise wezwe kume ebiza ingane yakhe wayeyibiza ngokuhlabelela iculo elithile elaliyiculo lokudumisa uNkulunkulu yayeseyazi ke nengane yakhe umama ke nje wadumisa wayesebiza mina esigijima ke ingane efika abantwana bakaIsrayeli bathana benkosi uma esefile uMose noJoshua ufuna ukuthi amajudges kuthiwa kwasekufike la afaneke bangene khona ngaphakathi ezweni bayabuzana ukuthi sizokwenza njani ubani ozakusihola baya kuNkulunkulu uNkulunkulu wayesebatshela ethi no bizani umfo wenu uJuda ngoba uyena oza kuningenisa uza kunihola iligama elisho njalo lisho upraise ndumiso lisho indumiso nizongena ngendumiso ingakho athi umbhalo emahubeni 100 ngenani emasangweni kaNkulunkulu ngeyibongo ningene ngaphakathi emagcekeni ngendumiso ngoba indumiso iyona eqaqa amagede uze athi umbhalo encwadini yamahubo vulana amasango enkazimulo ingene inkosi enkazimulo kwase kuyisikhathi eside amasango evaliwe uthi umbhali vulana amasango ingene inkosi enkazimulo ingubani leyo nkosi athi ke nguJehova igama layo alibongwe igama lenkosi amandla endumiso abantwana bakaIsrayeli uma bezongena eJericho wadingeka indumiso akudingekanga ikhali eziningi akudingekanga amamisayiz akudingekanga ini kwadingeka nje indumiso badumisa uNkulunkulu bazungeza iJericho kuthiwa ngosuku lesikhombisa bazungeza kasikhombisa zawa bu phansi izindonga zaqhuma phansi kuma foundations ezisekelweni zazo ngenxa yendumiso ngoba uNkulunkulu uyahlala ezibongweni nasendumisweni yabantwana bakhe ugibela inqola yefundisa ngamaphiko kamoya uguqula amafa belubhuqule inyawo zakhe uNkulunkulu iKherubi liyamemeza phambi kwelinye lithi ungcwele 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 uJehova emkhosi uNkulunkulu wayekhona okhona ozayo aza athi amakherubi amanye afihla ubuso bawo ngamaphiko amabili ngamanye amaphiko afihla inyawo ngamanye amaphiko ayandiza phambi kaNkulunkulu ayamemeza nyakaza umusi thunga umusi kunyakaza isekelo nasemazulwini manje abaka-Israyeli basebekhohliwe ukuthi indumiso yiyo egqashula amaketango yiyo indumiso mawuke wadumisa umuntu edumisa kumoya edumisa ecula ehlabelele edumisa uNkulunkulu omunye aze aqambe ngisho amaculo ngomoya aze athi nikhuleke ngomoya kusho uJuda athi yakhelane ekukholeni kwenu okungcwele kakhulu khuleke nidumise ngomoya athi uJesu mekhuluma nosifana saseSamaria athi sikhathi sifikile sokuthi bonke abayokhuleka kubaba bakhuleke nangomoya nangeqiniso uma iphuma impi kaJehoshafati kwamiswa abahlabeleli ababezohamba phambi kwempi bedumisa uNkulunkulu besacula bethi mbongeni uJehova yena ngoba muhle umusa wakho umile phakade uthi uyizisa zadidana zagwazana zothi zitha amandla endumiso ngizothi mntakababa ungayeki ukumdumisa uze athi umbhali ngiza kumdumisa ekuseni emini nantambama athi ngizomdumisa leze lishona ilanga athi 7 times a day ngiza kumdumisa uNkulunkulu ngoba indumiso inamandla ngelilanga uPawulu wasebaboshiwe benoSilas baboshwe ejele ngenxa yokushumayela izwi likaNkulunkulu lilizwa uNkulunkulu bathi nje ngehora lomkhulu ebesaya kwiprayer nango esifazane wayenomoya engcolile egijima phambi kwabo njengemoto enelambe elincane imemezela ngaphambili naye abnormali yeza lithi ke izwi likaNkulunkulu uPaul ile ikwenza njalo le ntombazane waza wacunuka emoyeni wakhe into ayenzayo uPaulose wasuka same time wawukhuza umoya wawukuyo uma umoya usuphumile ngomoya uyaphuma mawukhuzwa umuntu ogcwele umlilo ogcwele amandla ogcwele ukugcoba kaNkulunkulu waphuma wangqasha umoya kuthiwa ke abaningazi baleyo ntombazane basebeqala ke manje bakhathazeka ukuthi angeke besayithola i-income ngoba uPaul phela usebaqedela isinkwa ngoba useqxoshe lo moya odlala ngabantu ngoba lo moya lo umoya odlala ngabantu umoya okhohlisayo umoya okhuluma lokho othi kufuneka into ethile angathi ayenzekanga kahle kufuneke lo moya lo ngesikhathi udlala ngabantu laba abaningazi bawo bayageyina uthi ababoshwa bafakwe ejele uPaul bashawa abalinyazwa baze baboshwa ngisho ezingongolweni baboshwa uPaul uthiwa uPaulo sebeshaywe belimele begxaza igazi benjalo omlaleli uthiwa bakhohlwa izinto eziningi ezazibehlele kwenzeka lento akhuluma ngayo kwabaseFilip 4 verse number 8 athi konke okuhle nokubonga nokutuseka nokumhlophe nokuthandekaza izindani ngakho athi uverse 5 no 4 athi ngithi thokozana enkosini baqala bathokoza kumoya njengoJesu iBhayibheli wathokoza kumoya wabheka ezulwini wathi baba ngiyakubonga wambonga bambonga uNkulunkulu bamdumisa bamemeza lithi iBhayibheli iboshwa zabezwa indumiso yabo uthi ayaqathaza amagede kwavuleka amasango ngentumiso besadumisa lithi iBhayibheli besadumisa uPaulos noSilas nababeboshwe nabo uthi akwawa ngisho amaketanga ababeboshwe ngawo kwaqathaka yonke into yawela phansi kwavuleka iminyango gembe qe umgcini iboshwa wagijima echa uthi iboshwa zeqile wadonsa inkembe efuna ukuyibulala uPaulos uyamemeza phakathi ebumnyameni uthi ungayilimasi ngokuba sikhona sonke fikile inkosi yamakhosi ngendumiso ngoba uhlala phezulu kwendumiso engathi ngiyamuzwa ukuthi ngibona ifu lenkazimulo uJehova ufikile wehlile ehlile uNkulunkulu kwaqathaka yonke into ngoba indumiso iyafohla ihamba phezulu kwezifo igijima phezulu kweswela nokwelamba indumiso ihlehlisa yonke indumiso uze athi uhaba kuki noma umkhiwane ungasakhahleli esibayeni ngasekho ukudla kodwa mina ngiyoqhubeka ngimdumisa uNkulunkulu ngoba indumiso ivula iminyango evaliwe indumiso kaNkulunkulu bamdumisa ngizothi mntaka baba ake umbonge uNkulunkulu ekuseni ake umbonge emini ake umlingi ubone ngeke yini uNkulunkulu akwenzele imangaliso dumisa uNkulunkulu. Uze athi umbhali ngodini kaTimothy yesibili uchapter 2 uverse 8 no 9 uthi noma ngabe ngiboshiwe njengeselele singamaketango uthi kodwa izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Ngoba noma ngabe uboshwe izifo, noma ngabe uboshwe kweswela, noma ngabe uboshwe ukuswela imali, ukuba ungabi namali. Ngizothi izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Dedela izwi likaNkulunkulu esimweni obhekene naso. UNkulunkulu aqaqele amagede akuvulela iminyango evaliwe. UNkulunkulu asuse ngisho ungwengweze emehlweni akho. Ngoba kwesinye isikhathi umushayeli ugcina ungasayiboni into enhle neyimpumelelo. Lithi izwi likaNkulunkulu hhayi esephelelwe amanzi nokudla wathatha ingane wayilahla ingane ngoba wathi funa ngibone ingane yami ifa. Kuthiwa kwakungekho manzi ngekho lutho. UNkulunkulu wakhahlela nje idulu waphuma amanzi wathi haga nanka amanzi over there. Wamangala ukuthi hawu kanti ngihlela amanzi ala ayengekho amanzi. UNkulunkulu into yaminyakazisayo wezwa iphimbo lengane ikhala. Ungathi ngiyamuzwa edumisa umntwana ekhala ememeza engathi umemeza njengoMiriam athi yashi nenkwele uphotso lwandle athi eBeneza usize waze wala ngoba iyona ndlela naye ingane yayidumisa ngayo leyo ngephimbo lokukhala ngoba uNkulunkulu uyayizwa ingane ekhalayo ukuthi uIsrael wahlale esithi isikhathi ehlele eGibhithe beboshiwe kodwa babengakaze baze bakhale kuNkulunkulu utshwa ngamswane beqalile ukukhala uNkulunkulu wabezwa. Ngoba babekhala bethi sikhumbula iSiyoni, abanye bethi sikhumbula eJerusalema, abanye bethi sikhumbula umuzi kaNkuluNkulu, abanye bethi sikhumbula iTarati seGolide. Lithi izwi likaNkuluNkulu bathaneka beNkosi besadumisa kanjalo. Sikhumbula iSiyoni, sikhumbula yonke into. Lithi iBhayibheli uNkuluNkulu wehla, wehlela endaweni yakaMidiyane, wakhuluma noMose. Wathi ngibonile uhlushwa ngizwile ukukhala kwabo ngehle uzobakhulula. Ngoba sebeqalile bakhala iphimbo lokudumisa lokukhala kwabo njengendumiso emadlebeni ami njengempepho njengephungela imnandi oh uNkulunkulu wehlela khona amandla endumiso ulumhlabelelo ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukile. Ake sifunde ukudumisa uNkulunkulu, ake simbonge uNkulunkulu ngamaphimbo ethu. Ziningi inhlobo zokudumisa, ezinye ibizwa ngoyada, ezinye ibizwa ngobani, ngothahila, ngoba indlela zokudumisa abanye bambonga uNkulunkulu belele cu ngobuso phansi, abanye bephamisa izandla, abanye besukumile, abanye bemidumisa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uma edumiseke kahle uNkulunkulu iyavuleka iminyango yamajele. Noma ilibi jele kulona mntakaba, ngizothi qa namhlanje udumisa uNkulunkulu, umbonge uNkulunkulu, umbonge. Athi mbongeni, mbongeni ngendumiso, nimbonge ngamagititi, nimbonge nangamasheminiti, nimbonge. Nimbonge nangamanehiloti, nimdumisa ngamastrings, nimdumisa ngeyigingci, nimdumisa ngeyingubhu, nimdumisa ngayo yonke indumiso, nimdumisa ngeworship, nimdumisa uNkulunkulu kuvuleka iminyango evaliwe. Singalenzi iphutha elenziwa abantu abaka-Israyeli. Ngoba omunye uyaye udumisa uNkulunkulu ngoba ethi ngihluphekile. Omunye athi ngoba ngilambile. Omunye athi ngoba ngiswele. Athi omunye ngoba ngithethisiwe. Omunye athi ngoba ngixabene nabantu. Lalela. Athi omunye ngeke ngisadumisa uNkulunkulu ngoba kunomzana ongiphoxile bandlela. Lalela. Indumiso, indumiso, indumiso ivula iminyango evaliwe. Iphutha lika-Israyeli kwabayilela. Lokuthi u-Israyeli into ayenza u-Israyeli wasuke wahlala kakhulu enkingeni. Ngizothi guqula inkinga ibe impendulo yakho. Ungayivumeli inkinga ibe inkinga kuwe. Guqula inkinga wena ube inkinga phezu kwenkinga yakho ngaphambi kokuba inkinga yakho ibe inkinga kuwe. Ngene ndumisweni, dumisa uNkulunkulu, umbonge, umbabaze, umdumise ngezikhathi zonke ngoba unguNkulunkulu odunyiswayo. Lapha indumiso esiphezulu siphakeme isinkulu. UNkulunkulu yehla ngomusu wakhe nangamandla akhe nangokugcobo lakhe lentambiso ehlele kithi. Uthi umbhalo encwadini kaJoel 2 verse 26, niyakudla nisuthe nijabule bese niyalidumisa igama lami. Asifide ngezwi siprogramme ingqondo yethu ngamaculo amahle, amaculo okudumisa uNkulunkulu. Simdumise noma sishayekile, simdumise noma siswele, simdumise noma silambile. Singahlehliswa kunesimo esithile esisiphathe kambi ngoba ngesikhathi udumisa uNkulunkulu, uNkulunkulu ulungisa inkinga yakho. Nalobo uxabene naye, uyambona esebuye ukuthi ngiyaxoxa mfowethu, ngiyabona akwenzekanga kahle. Nento obuyiswele, uNkulunkulu ubone esekwenzela. Asifundeni ukudumisa uNkulunkulu. Simdumise ngamaphimbo, simdumise ngegubhu, nangendumiso nangani. Simbonge, simbabaze ngoba yena uNkulunkulu. Singalenzi iphutha elenziwa uIsrayeli lokuthi banqaba nendumiso, banqaba bathi ngeke sidumise uNkulunkulu sisekuthunjweni. Noma ngabe isibisi mesikuthumbile mntakababa namhlanje, kodwa dumisa uNkulunkulu, dumisa uNkulunkulu, umdumise uNkulunkulu. Ungavumi ukuba ube nesimo esokuvimba endleleni uthi ungamdumisa uNkulunkulu. Yini ekuvimba uthi umdumisa uNkulunkulu? Yini ekwenza namhlanje umngabazi uNkulunkulu? Musa ucabanga izolo lakho, musa ucabanga izinto ezikushayile, ngoba uNkulunkulu ufuna ukuqala namhlanje kuwe akuvulele iminyango evalekile. Ngoba eminye iminyango njengoba ivalekile nje iminyango ayisavuleki, kade babezama ukuvulela nabo iminyango, bezama ukufaka ngopotsho, bezama ukuzamela nje umsebenzi, bezama yonke into ukuthi ungene kungangeneki. Lalela iminyango neyicapha sekwa rasta ngenxa sekwalala irasti, ayisavuleki. Sidinga intambiso, sidinga ugcobo, sidinga amandla, sidinga yena lo owasifela ukubehlisele ugcobo lakhe phezu kwezinto eseza rasta neminyango eseya rasta idinga ugcobo. Ngoba uma kwangena endumisweni kwehlela amandla kaNkulunkulu phezu kwakho, kwehlela amandla esimeni sakho, kwehlela amandla kaNkulunkulu nala ukhona naseyintweni eyivalekile zovule. Kuzonciblika, kuzonciblika ngisho neyike, kunciblika ngisho namaketango, kunciblika yonke into neyicapha evalekile izovuleka. Ngiyakutshela mntaka baba ngithi uNkulunkulu uzovuvela uzokufohlela ukuthi uzokwenzela ini mangaliso. Khohlwa inkinga zakho, khohlwa ukugula kwakho, ukukhathazeka kwakho. Ngene ndumisiwe njengamanje ndumisa uNkulunkulu, ucule khona amaculo amaningi okudumisa namanye amaculo nani, dumisa uNkulunkulu, khohlwa inkinga yakho. Namhlanje uma nje ukwadumisa uzobona nje ikhanda likuphethe libaleka, uzobona nalesisu esihlupha esibaleka, uzobona lokugula ukuwena kubaleka, uzobona le cancer lekuthiwa ayisekho, uzobona amadolo namathambo yonke into ikugulisa, uzozwa sekuthiwa isiphelile. Ngoba muke wadumisa uNkulunkulu, kuncibilika konke kubaleka konke obekuhlupha. Dumisa uNkulunkulu, uzobaleka yonke into. Namhlanje ngifuna ukukhuleka nawe mntakababa, siwuhlale esithi isikhathi lesi uNkulunkulu mngabaza. Kodwa namhlanje ngizothi kuwena, ake uvale ipheji lokukhona nalokusola lokweswela, uvule ipheji lendumiso. Namhlanje uqala udumisa uNkulunkulu, umbonge, umbabaze, uzumtshele Jesu wena umuhlulungile, unje 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 unje. Uzobona uNkulunkulu ekuvulela iminyango. Njengoba ungasebenzi ubona usubizwela nje nasemsebenzini, uzobona nje abanye kade balaliswa bayahlaliswa ngesikhathi lokudana, uzobona sethiwa nayi call ifiki ithi phuthuma uze emsebenzini, noma lawo apply khona nako umsebenzi uvulekise. Sifikile isikhathi sakho uphumelele mntaka baba. Musa ukuhlala too long lentabo ohleli kuyona kanti impumelelo kusefikile. Musa ukukhononda, dumisa uNkulunkulu, musa ukumsola uNkulunkulu, musa ukukhala kuye manje, bonga manje, ungabisayi kokukhala. Hamba obonga uNkosi, ngiyabonga ukuthi ungenzele konke ngikufisa. Ningane zami seyiphumelele nomndeni wami usu right, yonke into yami isiright. Ngiyakubusisa namhlanje egameni likaJesu wasenake sikhuleka yinawe mntaka baba. Baba nangumlaleli egameni likaJesu waseNazareth iNkosi. Awu baba usehlale kakhulu kule simo sokukomplain sokukhala. Namhlanje ake umelulele ingalo yakhe, umenzele kuhle, umphumelise zonke idingo zakhe. Uyazazi nokufisa kwakhe nabantwana, nomndeni, nomyeni, nonkosikazi, nomakhelwane ehlobo, nama-in-laws akhe, konke nje emsebenzini, nalo osehlele ekhaya asebenzi, nalo othi ngihanjelwe yini nani. Ngiyamthandazela namhlanje iNkosi, umbusise, umenzele konke okuhle, umphumelise ngenxa nje yendumiso namhlanje aseyiqalile ukuyenza egameni likaJesu waseNazareth. Phumelela kona konke ofisayo. In Jesus' name ngiyakubusisa. Amen. Nkulunkulu makabe nawe, akugcina kulona, akubusise, akuphumise kona konke okufisayo ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Ake-ke nginike inamba yami, umfundisi uMthembu, uma ufisa ukungithinda, u-084-923-711. INkosi-ke yomusa-ke ikubusise. 084-923-711. God bless you. Amen. INkosi ikubusise.